ngizale ngobo umjali futhi ngiyamthanda umjali awukodwa nebef ngiyayiphuza awukodwa nemum ngiyayiphuza awukodwa nemuti ngiyayiphuza awufuthi negucci ngiyayithenga sambona ayibhuku nayinsuku sayifonela ure n'wana wa modela wa modela hey n'wana wa modela awu what's I wanna gucci I do what's I wanna mali I do what's I wanna summer I do lava dona vai tu acha.
From madnaya.com.